exclusive from MalawiChoose.com.
Olole bite, Blinko baby, oh my god. Olole bite, so wanga ndinaseka zantu sindi ngamvela zaiwewe kandi kasamala zotuma ndikonda ndinkatiwa kumabe ndikakaikila supilanga unatenga ndiwe amene ukalamulila lelo taona taona sumwe wandichitila lelo taona misonzi masaya ikusikila ndikulole kufuna ukafike ndikulole uyende mama ukufuna ukafike ndingaona sina tiwe kuti ndango yamba ndikulole upite ndikulole upite wani bisila tuti wani siyamu ndima ntima okuwawa kumabe kazipita towa wanima memole lizitolela usadanda ule towa wanima memole lizitolela usadanda ule kukala ndeka ndizolowela kati kukala ndeka ndizolowela ndingaona ngati ndamaliza
Ndikulole upite.